Mariko apar. Yesu noa kuno, modhi e piny Judea nyaka loka aora Jordan. Ji mathoth nochako biro ire, kendo nopuonjogi kaka ne ojatimo. Eka jo Farisai moko nobiro mondo oteme, kapenje niya,
"Bende chikwa oyie ni ng'ato mondo riemb chiege?"
Yesu noduokogi kapenjogi ni,
"Ere kaka ne Musa ochikou?"
Ne giduoke ni,
"Musa noyie ni ng'ato nyalo riembo chiege kosemiye barup weruok."
Yesu nowacho nigi niya,
"Musa nomiyou chikno nikech wich tekou. To e kar chakruok, kane Nyasaye ochweyo piny, nochweyo dichuo gi dhako. Muma wacho ni, mano emomiyo ng'ato weyo wuon gi min to padore kuom chiege, kendo ji ariyo go doko ringruok achiel. Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi."
Kane kisedok e ot, jopuonjre Yesu nopenje wachno, mi onyisogi niya,
"Ka ng'ato riembo chiege, mi okendo dhako machielo, to oterore. Kamano bende, ka dhako weyo chwore, mi oyie ng'at machielo okende, to oterore."
Ji moko nokelo nyithindo ir Yesu mondo ket lwete kuomgi, to jopuonjre ne nokwerogi. Kane Yesu oneno ka jopuonjre ne kwero jogo kamano, nosin, mi owacho ni jopuonjre ne niya,
"Weuru nyithindo obi ira, kik utamgi, nikech joma kamagi ema yudo gweth mar loch Nyasaye. Awacho nu adier ni, ng'at ma ok oyie loch Nyasaye gi chuny machalo gi chuny nyathi matin, ok noyud gweth mar loch ne ngang'."
Eka nokwako nyithindogo, mi ogwedho moro ka moro, koketo lwete kuome. Chieng' moro kane Yesu chako wuoth, ng'at moro nobiro ire karingo, mogoyo chonge piny e nyime, kapenje ni,
"Japuonj, in ng'ama ber, ere gima onego atim mondo ayud ngima mochwere?"
Yesu nopenje ni,
"Ang'o momiyo iwacho ni an ng'ama ber? Onge ng'ama ber, mak mana Nyasaye kende. Donge ing'eyo chike mawacho ni, kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach, kik imechi e yor wuond, kendo ni, luor wuoru gi meru?"
Ng'atno noduoke niya,
"Japuonj, aserito chikego duto chakre aaye nyathi."
Eka Yesu nong'iyo wang'e tir, kamor kode, mowachone ni,
"Gimoro achiel ema pod onego itim. Dhiyo, ilok gigi duto pesa, mondo imi joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo. To ka isetimo kamano, to bi iluwa."
Kane ng'atno winjo wachno, wang'e nolokore, mi odhi ka chunye lit, nikech ne en jamoko ahinya. Yesu norango jopuonjre ne koni gi koni, mowacho nigi niya,
"Mano kaka donjo e pinyruoth Nyasaye nobed matek ne joma nigi mwandu."
Jopuonjre ne ohum nono gi wechego, to Yesu nomedo wacho nigi ni,
"Nyithinda, mano kaka donjo e pinyruoth Nyasaye tek. Yot ni ngamia kadho e wang' sandan, moloyo jamoko donjo e pinyruoth Nyasaye."
Kane jopuonjre owinjo kamano, ne gimedo wuoro ahinya, ka gipenjore kindgi giwegi ni,
"Kara, ere ng'ama nokwo?"
Yesu nong'iyo wang'gi tir, mowacho nigi niya,
"Dhano ok nyal warore kende, to Nyasaye ema nyalo ware, nikech Nyasaye ema nyalo gik moko duto."
Eka Petro nowachone ni,
"To wan waseweyo gik moko duto mondo waluwi."
Yesu nodwoke, kawacho nigi ni,
"Adier awachonu ni ng'ama oweyo dalane, kata owetene, kata nyiminene, kata min, kata wuon, kata nyithinde, kata lope, nikech an, kendo nikech Injili, to noyud mier gi owete, gi nyimine, gi mine, gi nyithindo kod lowo nyadi mia achiel e piny ka, kaachiel gi sand bende, kendo enoyud ngima mochwere e piny mabiro. To ji mang'eny makoro otelo nodog chien, kendo joma koro odong' chien notel."
Kane gineyo gidhi Jerusalem, Yesu ne wuotho kotelo e nyim jopuonjrene mane oyudo hum nono. Jogo mane luwogi bende luoro nomako. Yesu nochako luongo joote 12 tenge mi onyisogi gima biro timorene. Ne owacho nigi niya,
"Winjuru, koro wadhi Jerusalem. Kuma ibiro chiwe wuod dhano e lwet jodolo madongo kod jopuonj chik. Gine ng'adne buch tho, mi gikete e lwet joma ok jo-Yahudi. Jogo nochare, kendo nong'ul kuome olao, bende ginichwade, kendo gininege, to bang' ndalo 3 enochier."
Jakobo kod Johana, ma yawuot Zebedi, nosudo ir Yesu, mowachone niya,
"Japuonj, nitie gimoro mwadwaro kwayi mondo itimnwa."
Yesu nopenjogi ni,
"En ang'o ma udwaro ni mondo atimnu?"
Ne giwachone ni,
"Chieng' mibet e kom duong'ni maler, to yie wabed buti, ka ng'at achiel obede badi korachwich, to machielo obede badi koracham."
Yesu nodwokogi niya,
"Ok ung'eyo gima ukwayo. Uparo ni dunyal madho kikombe mar masira mochunore ni nyaka amadhi? Bende disando gi sand mibiro sandago?"
To ne gidwoke ni,
"Ee, dwanyal."
Eka Yesu nowacho nigi ni,
"Adier, ubiro madho kikombe ma amadho, kendo ibiro sandu gi sand misandago. To yiero ng'ama onego bedi e bada korachwich kata koracham, to ok nie tekona. Nyasaye ema nochiw kuondego ni joma oseiknigi."
Kane jopuonjre 10 modong' owinjo wachno, ne gisin gi Jakobo kod Johana. To Yesu noluongogi ire, mowacho nigi niya,
"Ung'eyo ni ruodhi duto mag piny tiyo jogi gi thuon, kendo jogo man gi loch nigi teko kuom joma gitiyo. Kuomu to, ok en kamano. To ka ng'ato kuomu dwaro bedo gi duong', to nyaka obed jatichu, kendo ka ng'ato kuomu dwaro bedo jatendu, to nyaka obed misumba ji duto. Nikech kata wuod dhano bende ne ok obiro mondo ji otine, to nobiro mana ni mondo otine ji, kendo mondo ochiw ngimane owargo ji mang'eny."
Ne gichopo Jeriko, kendo kane oyudo Yesu wuok kuno gi jopuonjre kod oganda maduong', jakwecho moro ma muofu ma nyinge Bartimeo, tiende ni wuod Timeo, ne oyudo bet e bath yo. Kane owinjo ni Yesu ja Nazareth ema kadho, nochako kok, kowacho niya,
"Yesu, wuod Daudi, kecha!"
Ji mang'eny nokwere ni mondo oling', to nomedo mana kok matek ni,
"Wuod Daudi, kecha!"
Yesu nochung', mowacho niya,
"Luonge uru, obika."
Eka ne giluongo muofuno, kagiwachone ni,
"Happy bear, chung', oluongi."
Kuom mano, nobolo lawe kucho, moa malo piyo, kodhi ir Yesu. Yesu nopenje ni,
"Ere gima idwaro mondo atimni?"
Nodwoko ni,
"Japuonj, adwaro mondo achak anen kendo."
Yesu nowachone niya,
"Dhiyo, yieni ema omiyo ichango."
Gikanyo nowengene noyepo, mi oluwo bang' Yesu.